Mr. na t-shirt.
Ushaanza. Aya, niambie. Kuna nini?
Oya, Insta ina t-shirt, demo kwa chua na vujisha picha.
Yule amna kitu kwa kichwa, na ndo maana mimi nilikuwa na mficha. Chuone anatembea na maticha, rectures wote sio sifa. Shimo limetemele kinoma, ila akikai tena singizia fikra.
Oh, I had that shit, that is the reason I had that bitch. I keep up bougie, nooksi, vitu vengine siguzi.
Oh, kwane ujui, rais wa choka mramba. Na hizo stories za kuwa natoka na mtoto waziri ni kamba.
So you mean to say, haiku intention for you to stay. Haukuwa patient or debt to pay. Haikuwa veli, lidhani mefeli, kumbe da veli tu.
Sikia, kashan tumia locations tokei. Kashan pigia masimu spukei. Alijua na nichezea kumbe na mchezea 4K. Wako juzi, tuapa juzi, alipost upo Kenya ni wongo. Mazingira ya picha ni wazi, yanaonesha ni bongo. Afu, anadharau sana wenzake kama yeye ajaumbo kwa udongo. Usidanganyike anatoka na zee wazao na mpakia mkongo.
Utajuaje mbuzi nilituma Gucci za Kariako. Yule mzee wanaye wanko. Plus ijali sina habari, bora kidari na patapoa. I don't really mind, kuna vitu vingi huwa nazo nazo. Natafuta cheda, sipotezi muda na mawazo wazo. Na kwa hii life, mapenzi kupata ni kwere. Demu kipata misele, kisinzia delile na kata na nyele.
Punguza kwanza kelele, bona ukauki kumpige misele. Unajiona sokwa na kuwa na ngedere, kwa sabo umwagi mchele mchele. Zawada umpia unuya hata nywele, wendo na ngoje kliki tu upewe. Kawambiwi na kumbia, pisi yako pia naliwa sana huko mbele kumbele.
I've been in the radio, she can't play me. Bought me pee and they come for free. Go take your heart feelings kwa therapy. I'm sorry my
dear. I got 99 problems but the bitch I want, she likes that. Nikim chat, she writes back.
Na sitaki kufight, sezi mtengezi ya vision, kuna lose my sight.
For your information, nimelana mademu wengi la kuchukua my dreams. Na huku atoko pima memes, ni stories amboka na teams.
Haya, hizo stories natosha, sio series na nchocha. Iko kidemu bado na kipenda mwanangu, punguza kuchocha. Hawa mademu tuwezi kwa chungo, kemfungia na liwa na boda. Kama mtanzao tu, kiona tigwe na sumbo na miavoda.